chambute wanji pulite binji dalamanyi oli mulunji Yesu mubiri no moyo gwange ebyombi wadde yokwebaza bikuwereze bikuimu sentyo sanide sirina songa lwaki sikuwereza tewali songa lwaki sikuimbira luimbo lujja laba obadde wamu nange kuva mu buto na wano wetuse kankuwereze bangi bamenyeddwa emitima naye ffe n'ottabiriza n'ogumya n'onyika ebiwundu ku mitima gyabe tusudde otwagala mukama otwagala kankuimbire olwaleero tuwana yesu talekanna ku myoyo tuwanya abantu tebatumenya mitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye yesu era ye mukama olwaleero tuwana yesu talekanna ku myoyo tuwanya abantu tebatumenya mitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye yesu era ye mukama wangamba tolindeka yesu tolijabulira mukama wansuubiza obutandeka era bye wansuubiza yesu mbisoma bulijjo taata mbitunulamu nenziramu amaanyi munda mu mutima gwange saba onkuume nywerere ku ebyo byondaze bana bakwesiga yesu tobayiwa tolinga baana b'abantu bano be twesiga entakera ne batumenya emitima gyaffe oli katonda tasobola kundeka kankwesige mwane kuba yesu tolemwa mazima wangamba tolindeka yesu tolinjabulira mukama wansuubiza obutandeka era bye wansuubiza yesu nsoma nsoma taata mbitunulamu enziramu amaanyi munda mu mutima gwange saba onkuume zijukire taata byondaze bana bakwesiga yesu tobayiwa tolinga baana b'abantu wamma bano be twesiga entakera ne batumenya emitima gyaffe oli katonda kankwesige kuwane kuba yesu tolemwa olwaleero tuwana yesu taleka nnaku ku myoyo tuwanya abantu ne batumenya emitima wamma wensinza nsobolera ddala taleka mikwano mu muliro ono ye yesu
Jafe, tuimuse mitima jafe jali.